faut d'abord faire remarquer que l'histoire
tafol annawi de tarik leedi mali ndi fa hande windaka no haniri tariki momin janginte yo mutuba kube be njopi juude amen ana ele odo tariki o kabaru fusugul fedeludinde federation du mali ndar emudu no waduno leda didi senegal e sudan nden koydul mabbe gutumaku latage fe ko dontako wonande yimbe mali e yimbe senegal yo tagal dido mitidi an nyaba mama tututi leedi mali ndi ndimako mudu ndenno itama republique du sudan latade e republique du mali ndulla feyude modibo keita duube kewdi di wadi le suru kaso o naturkedi windido ko heewi yamaso en jiitino dido bindidi danko fama e le tariki leedi ndi sababu subagul odo wattu o andete sabi o janginowo o neddo dun andudo sanne tariki leedi ndi subangal subagul odo wattu o so gonga haale bindingala lettre wala seria fuf yiyaka e le talki kiddi leedi ndi hollitodi wiide fedde ju inama bangal huncangul hore ciwtugol wattu hewtagul ndima ku leedi ndi ka e le tariki leedi ndi nyande noga didi lewru septembre 1878 du wattu wolde mawnde hakunde tubakoube e kanye kananke leedi logo mamadi sisoko logo mo lamorde mudun wonno sabusiri ndedo wolde sikki wala kay logo wasi dun ka andon wiide dun latiki sababu tubakoube heba natude leedi ndi sabu nden sabusiri wonno nokku kadowo yimbe natude leedi sudan ndeno president modibo keita e wondibe mudun en micitike ndedo wolde sabusiri ngadande nyande ala noga didi lewru septembre 1878 ude 8h beten yari fa midi andon dun leedi malindi hewti ndima ko mudun hono nyande mudun wattu 11h27 ndeno bangal landulma so wonno wattuji guddi di holita non mi wata fi jabari dun sikki wala kay dum wadama hono biirimi ni hewti dellaji fuf ngala en nawtorto tan ko nangata hakkilo
peut que émettre des hypothèses.